sanga lelo uyu Yesu
sanga lelo Yesu
namu sanga lelo uyu Yesu
sanga lelo Yesu
namu sanga lelo uyu Yesu
sanga lelo Yesu namu sanga
ay namu sanga
lelo
Musanga,
hello,
yes,
Namusanga,
hello, yes, Namusanga,
hello, yes,
Namusanga,
hello, yes,
Namusanga, hello, uyu Yesu,
Namusanga, hello, yes, Namusanga,
Namusanga, hello. Namusanga lelo uyu Yesu
Namusanga lelo Yesu Namusanga
Awe Namusanga
lelo Yesu Namusanga
Awe Namusanga
lelo Yesu Namusanga
Awe Namusanga
lelo Yesu Namusanga
Awe Namusanga
lelo Yesu Namusanga
Awe Namusanga
lelo
Namusanga,
hello, yes, Namusanga,
Awe Namusanga,
hello, yes, Namusanga,
Awe Namusanga,
hello, yes, Namusanga,
Awe Namusanga,
hello, yes, Namusanga,
Emona kwati shakalondoke, na emona kwati ineni mfape mayo. Abanandi bambutuka balopa nabo bansula bamulandu nefiti tofendine natile kuli Yesu naliluba ndi muntu walube mbusha mandelele niko ine delele niko nomba Yesu mwanjishi bafimbi nomba Yesu mwanjishi bafimbi Ine na lipalwa, elo futi na lichimpia Ati ine na liwina, elo futi na lichimpia Ine
Namusanga lelo, uyu Yesu
Namusanga lelo, Yesu Namusanga
Namusanga lelo, uyu Yesu
Namusanga lelo, Yesu Namusanga
Namusanga lelo Namusanga,
hello, yes, Namusanga,
Awe Namusanga,
hello, yes, Namusanga,
Awe Namusanga,
hello, yes, Namusanga,
Awe Namusanga,
hello, yes, Namusanga,
Somone, mayo, Somone, Somone, dada, Somone. Kashi wendu melove somone Kwati ufi nilo namusanga Uruse lwa kwelelo kwena ine nalumo na 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 Kwati teine mewalese kwa pie Hanse urule nsoni lelo handanguruka Baba furisha ine hanso wola po Ichipingwa la chinje wati anjishive kale Ichipingwa la chinje wati anjishive kale Shilabana munda muli mayo
If God grace, no man can case. I'm not doing for any man or any violence in Germany. You such, Mule Cannabis. This is for my
Lord.
Awe na musanga.
Awe na musanga.
Awe na musanga. Awe na musanga. Awe na musanga. Awe na musanga.
CKMusicDramas.com.